exclusive from twinjams.com.
Face mama tamba situ, bongo seguka seguka soziba na issue. Uzaka fila ya shamwali, nzelu za chepanza kugumisani mitu. Bali fariri zani wiso, ate pesa hizi veri ditu. Tabaka fiotala, tabapasa pressure, mtu vela misu. Original bukasa sama peteka. Ufuna jikutu kwenye leba andageka. Fita ti muzi wo sora. Original bukasa sama peteka.
Mijimde. Yeah. Sio sunga kwa nena nguye semu. Mapunchline ya yaya za sokola ayo meno. Nipombo kuflopa hivi bafine bapampemu. Maflows da zuja mabucket kanga utapemu. Tingene molingi mza kwa nisa mazabu dat. Niyo ya mashorts mubale kuma amokat. Tukusu kota muma biti sunga tae raidi. Na mute Kenya muma biti sunga tae raidi. Sejuari rapure mundi sema eo tari. Lilikari bafa hivi tiriko kemikari. Witpe DVD we company dictionary. Ukaba olibe klasika mulonda kumunari. Afankala elai flow kutani mpani makilomita. Nova guy ni vakero bati wa hapa vena Veronica.
Tipentesa kwa nunasetiza kupentesa kwa tutomi uza yo fyandiani nga tose tirina bantu. Tisalenge vipele muzina no kantu pantu simuza kwa niso isola. Tipeti batu tuma zinki zinki udabwa chewa kola shuba. Mwana mwanse wafya mbile echa lenga ndetumba. Inakafya wa si bonse yali fieni tuba. Inakafya wa mwa bonse yali fieni tutrabra. Abana fideke deke wa baba fintu tule isa na matuli kandeke. Tete banjike neni nseke jeo ni GTA ni NCJ tete nseke. Baochi mwani keseba peteke. Mutumba pente pente takupenteke.
Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.